banane che parta serenge. Ili potoka, I swear. Hizi shida zote nshazoea. Nando mana mama na nyombea. Anasema ntasogea. Na vino vino vile vita. Unapata ba ozombe. Maanga zenge ibawe, ibawe, ibawe. Papa bless in my family. Papa bless in my house. Papa bless in my team. Papa bless, papa bless.
Pambana kila chocho kila kona ili ni make my story. Mama mia na kesho siku na mchana kinyombea. Lifunge magoli. Teni ni sasa tugombane. Kupumzi isio zangu. Mbaga satu falakane. Na muonji ya Mungu wangu eh. Alimano sula mini daddy. Nisisioni siku za usoni. Nafanya mije mije bila kuchoka taiki wa sazita. Wewe niche kikwa foni. Yeah yeah yeah.